TBS means a Godzilla. You see me? The kid just came around the city. Tell him. She got me dripping. Echoche wa ho uta shoba wa hoka wa mwine. The love's flooding. Nkasharaz ya tingi neshonga. Akatunga levo tibie chiyai. Every day she call me daddy papito wa babe. She's a big brand walai. Celebrity girlfriend mamito wa bubu. Yakachira maranzi gisova. Onguti nyonyosi ninganzi yukwezi. Na yakachira maranzi gisova. She's a pretty pretty fan girl. Kandi ninye huine. Ebya barunji vya bijira. 10/10 vika kujanjara. Ako kasi ya korara nako. Kasi yanka koru wango ruyo romu hiji. You get all the goodness of a beautiful girl. Nyamurungo karungo kwa muringa. Hey, all out. Odio munda kateza kerere. Omungwa tira mukono tinda terere. Niwe mtu walizanga kerere. Rungo kwenye mshato mkongwa karere. Ma smart 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 girl. Mpweze sawena ndugu mchizima. Na yaka tira maranzi gisova. Tinye nyosi ninganzi yukwezi. Na yakachira maranzi gisova. She's a pretty pretty fan girl. Kandi ninye huine. She got me dripping. Echo chiba hukutosho wa wahuka wa mwine. The love's flooding. Nkasharazi ya tingi neshonga. Akatunga levo tibie chiyai. Every day she call me daddy papito wa babe. She's a big brand walai. Celebrity girlfriend mamito wa bubu. You get all the qualities of a beautiful girl. Yeah. Nyamurungo karungo kwa muringa. Hey, all out. Na yakachira maranzi gisova. Onguti nyonyosi ninganzi yukwezi. Na yakachira maranzi gisova. Pretty, pretty fun girl, kandi ninye huine.